wadahadalada aan dabcan hore uga bilowdeen sanadkii hore dawladda Turkiga ay ka ahayd garwadeen, haddana waxay daba socdeen markii labada madaxweyne ee madaxweynaha Jabuuti ee shirka dawladda Jabuuti ay mataqaanaa ay runtii ugu xaarka u samaysay in kara uu ka dhaco Istanbulna fursad kale ahayd in laga fikiro dariiqad ama istraatiijiyo labada garab ay ku wada hadlaan. Waxaa se nasiib darro ah iyada oo la ogyahay wadahadalada noocaana inaysan biyo dhal aysan lahayn, in haddana la isku qabto sijawgii ay ku dhici lahaayeen, shuruudo badanna la hordhigo in wadahadaladaasi ay dhacaan.